Radio Pulpit, 657 AM.
Ke dumedisa ba America fela ba Radio Pulpit le bitso le matla le Prof Salam rena Jesu Kriste le dumedisa ke moruti matsengi mo mosong wa kajeno. Ke rata re lebella le foko la modimo mo bukeng ya Luka chapter 15 and then re tlo ba la verse 11 to verse 13 ka bona ko fela e ba le ga tsele. Gape a bua a re motho mongwe o ne a na le bo morwa ba le babedi. Yo motlana a raya rragwe a re ra mphe kabelo ya boswa e ntshwanetseng, mme rragwe a ba kgaoganya tse ba phelang ka tsona. Morago ga malatsi a sekae, morwa wa yo motlana a phutha tsotlhe a huduhela kwa lefatsheng le le kwa kgakala, teng a senya khumo ya gagwe ka bophelo jo bo maswe. Ya re a sena go senya tsotlhe ga nna leuba mo lefatsheng leo, mme a simolola go tlhoka. Jaanong a ikopanya le mongwe wa baagi ba lefatshe leo, yo a mo romela kwa magoleng a gagwe go disa dikolobe. A ba a eletsa go ikhurisa ka maungo a ditlhare a jewang ke dikolobe, mme a seka a fiwa ke ope. Ke fa a itharabologelwa a re, barapiwa ba ga rre ba bantsi jaanong ba ba nang le dijo tse dintsi, mme nna fano ke swa ka tlala. Morena tlholofatse palo ya lefoko la ga ya letlotse letse metlholo. Signs and wonders in the name of Jesus, amen. Motswale a ratagang, ke rata re lebelela kganke e ya setlhogo se se reng the inventory in the pig pen. Ke lekile ebele ka Setswana gore abuti o ne a na le nako ya go bala se se mo saletseng a le mo madulong a dikolobe. Ke kgang e re e lebelelang mo letsatsing la kajeno, mo mosong wa kajeno. Lefoko la modulo le re bontshang mo le re inventory time, nako ya go counter, nako ya go audita. Di-businessmen di a etsa nako ya go audita, di lebelela di-possessions, all their possessions, maruo a bona a otlhe. Lefoko la mo le re bontsha mo le re the young man who took inventory in a pig pen, mo re balang mo teng. When all was counted, ga go ba dilo tso tsotlhe, a iphitlhela e le gore o latlhegetswe, a ba ditshenyegelo tsa gae di le ko godimo thata mo sesneng se mo saletse foo. When all, lentswe la modio le re bontsha mo le re his resolution, a ba tshwana kore a tseye tshwetso, I will rise and go to my father, wa ipolelela a tshwere meeting le ena lekgotla le ena ka gore o ne a disitse dikolobe ka nako eo. What had brought him to such a loss and what did he about it. Ke eng se se mo tlisitseng mo tatlhegelong e ene o dirileng ka yona? Re bona gore mo bophelong gantsi batho ba bangwe maphelo a bona a laolwa ke maruo, jaaka the driven control by materialism, materials. Batho ba yang dikereke gantsi ba batla mo rerwang gospel ya prosperity mo teng, o tshwana le abuti o mo teng e re he had thought only of goods instead of God. Ana hana fela gore ke batla go khoka, ke batla go ja, ke batla go iketla le ditsala tsaka mo bo bebele re bolalla gore morana Jesu o ruta ka kang ena e bontsha bokoa ba motho ga sna modimo. Bokoa ba motho ga gana modimo a phelela dintho a sa phelele modimo. And so kang e ke kang e leng gore ya kutlo botlhoko e makatsang kang e re balang ka yona fa. And the father approach a ya go rragwe a re rampe mafumo a ka pele farra ra go sa phela hantsi maungo ka tloelwa tse a fiwa batho ge setse the father a ile. He would not find those goods empty. Mara mo le lentswe la modile le bontsha le re ga ka a fumana se ana se batla nako nngwe motho fitla mo a bore hang ka dilotso tsotlhe le o ka mofa dilotso tsotlhe mo lefatsheng ga modimo a seteng dilotse di a pala ko di ka mo tlisetsa the joy. Now bebele re tlhalosetsa mo re Solomon le ena o ile a fumana di dintodi li empty motse na na le tsona na humile thata na le botlhale ha ba la mo Ecclesia chapter 1 verse 12 mo la vitla mo chapter 2 verse 11 uila re tsotso tlheke le fela la mafela ka mkhona na le dilo tse dintsi ka teng the rich young ruler le yena re bala ka yena mo le ka ole le humile le sina bophelo bo sa fele mo Luka 18 ya go Jesu a ya go Kriste a o batla bophelo ko modimo mme a fitla kwa botsa gore ke ireng gore ke tle ke wele bophelo mo rana Jesu a mo alla taba a mmolalla kgang yo otlhe mme bebele e re itsa ga thatha mahumo lekaolelala la sulafala la tsamaya le nyamile le swabile I'll neglect the Bible if necessary to get them kore ka mantswe mangwe batho ba bantsi ba bona gore ba tlhokomologe lefoko la modimo gore ba kgobokantshe go na le puo e reng kgobokgobo ya e kgobokanyetsa phatlhapatlha ya iphatlhaletsa but lentswe la modimo le re ga di sena modimo ke o driver ke dilo tse di go controla di go laola o feleletsa o sena moya mo teng ga di latlhega ga di fela ga ona ko go yang ko teng he thought only of his flesh instead of his future gona le eternity gona le bo sa khutling bo modimo bo are feeling bona motho o bibele o bala mo Ecclesia chapter 4 fale iri modimo o tsentse bo sa khutling chapter 3 verse 11 God put eternity in the hearts of men and but fanya ka ophela bo sa khutling bo mo and mo we are on the preparation we are in the tent only and re bona gore maphelo a batho ba bangwe a mangwa laola ke melato fela bjalo a mangwa like anger, le resentment, ama baba baba tla approval mara le kaulele ona le ne le batla materialism. Na motswala re talentso la modimo le re buile a tsa tshwetso ya gore a ye go ntata gae. He faced the facts instead of feigning mona a lebagana le rrago when he came to his senses. A sokologa ka mantswe a utlwisisegang. Kgang e re bontsha gore re tshwanetse gore modimo a re amogela ga re sokologa re tla ko modimong. He received us. Lo ena tsatsi la ka tsene modimo mo dilong tso tsotlhe tse e leng gore o ne o le kgole le modimo. Repent e tla go modimo ka tumelo gore modimo matlho ka ne ke a beile mo go nna ke ithapela ke rapelela dilo tso tsotlhe ke nagana gore dithuto tsa ka di tlatlisa bophelo mola ke sena relationship le wena modimo mme ke boela go wena ke dumela go wena ke rata go rapela le wena motswala rategang gore tšatšhela ka tsene modimo a o thuse a o anointe because man is anointed modimo o batla gore a tsamaya a nna tlotso ya gae gore a tsene ko bosa khutling a fete mo lefatsheng mo a prepare-ilwe ka tumelo a be mo the wall of fame e re balang mo Hebrew chapter 11 fale modimo ka lebitso la morena Jesu ke rapella mo mamedi gore modimo wa rona lokileng mo thuse a santse a tla mo go wena a itse gore tlhonolofatso ya nnete ya bophelo bophelo ga bo teng kwa ntle ga gago ke a rapela gore mo fe bophelo modimo wa rona lokileng mo tlatsa ka maatla le godimo mo anointe mo fe wisdom modimo wa ka mo fe joy relationship ya le wena e siame gona jwale ke opa tsotlhe ke dumela gore mo file tsone ka lebitso la Jesu amen.
It's difficult to face the overwhelming pressures of life alone. Sometimes we just need someone to talk to, someone to listen to us. And what better way to do that than through a quick and easy WhatsApp text? Whether you're having a hard time coping with school, family issues, being bullied, depression, or anxiety, speak to someone who cares today. Send a WhatsApp message to 064-530-6805. Or 074-995-9085. Our I Am Youth Counseling team, Charles DeToy and Danny Vambili, are ready to connect with you today.
Be doers of the word with 657 AM, Sounds of Life.